Ha! Ya
exclusive to Zayda Hype Mag.
Slide him with no this. Lim.
Yo, heard. It's a PK.
Hey, yo, SEL. Virus. Billy Bukanomba. Shana Iachiwa. Minskate Pimpula Fulama. Sekesho Mupashka Itulanwa. Billy Kitango Panfiwe. Billy Bukanomba. Shana Iachiwa. Panduka Panga na Inte. Summertime Naifika Mwite. 1-0 Mwanti na Uwepaya. Dancing na Kalimoni Vampire. Billy Bukanomba. Shana Iachiwa.
Yeah, Jink Shema na Kaka Intro Kanja Chan. It's a Zambian boy, you heard. It's a PK.
Billy Bukanomba, Shana Iachiwa.
Baby, come close, make your hip hop. Ule nyepo shomu sana kwa tika show. Shana po dance ya pa ceremony. No yomu sana wishe niwe Miss King Kong. Yeah, you make my heart go talalala. Miss October when you dance tapa talalala. Yeah, niwe Miss Big Paka Paka. Twerk for me shakuleke kwa la paka paka. Ushane po na nengenia. Japanese, yeah. When you dance, chill a little and get my bells. I'm gonna fish out my vibes, get cartels.
Billy Bukanomba, Shana Iachiwa. Minskate Pimpula Fulama. Sekesho Mupashka Itulanwa. Billy Kitango Panfiwe. Billy Bukanomba, Shana Iachiwa. Panduka Panga na Inte. Summertime na Ifika Mwite. 1-0 Mwanti na Uwepaya. Dancing na Kalimoni Vampire. Shana Iachiwa.
Hello, Iwe Pamba. Pele kochango tika mwapasa. Hapa tule Shana Iachiwa.
Billy Bukanomba, Shana Iachiwa.
Dengila femu nepasha topu. Kwa kaba sana mfule shatopu. Mkanya hee chita shatapu. Chalila pela kuno shikapu. Kaingila dansi Iachiwa. Techi mwemwe dansi kena takawa. Kasumaka kena baka dekalia.
Iachiwa, Minskate Pimpula Fulama. Sekesho Mupashka Itulanwa. Billy Kitango Panfiwe. Billy Bukanomba, Shana Iachiwa. Panduka Panga na Inte. Summertime na Ifika Mwite. 1-0 Mwanti na Uwepaya. Dancing na Kalimoni Vampire. Billy Bukanomba, Shana Iachiwa.
Hey yo, Mr. Panza. Mr. Grey. Mizu Kanji. Begatio Queen. Ale,
Billy Bukanomba, Shana Iachiwa.
Atitanga sana nomba, tukulolufumo. Bukunya bukunya, holo wimyo kulukumo. Billy Buka left, usokole na hibyo. Panduka, wila woku manga zipu. One, mwikatef peano kupukunya. Two, pala minabati we mtutumia. Three, bosa kachi mwemwe nomba pozinga. Four, pozinga geni futi pozinga. Wamo na mafela nomba bambo kusangu. Pastazi nomba bambo kusafuka. Na balwele bachilwala bambo kusafuka. Na masailent bana bambo kuchampuka.
Billy Bukanomba, Shana Iachiwa. Minskate Pimpula Fulama. Sekesho Mupashka Itulanwa. Billy Kitango Panfiwe. Billy Bukanomba, Shana Iachiwa. Panduka Panga na Inte. Summertime na Ifika Mwite. 1-0 Mwanti na Uwepaya. Dancing na Kalimoni Vampire. Bukanomba, Shana Iachiwa. Billy Bukanomba, Shana Iachiwa.
Ha! 0.0 DJ KG. Ha! Washibubu BNT. DJ Ronaldizo. DJ Power X.
Poco Share. Young Hoope.
Imitela Mina. Waiseleb. Matmo na Muzaifa. Sean Mumbi. DJ Shoster. Downtown Music. Hate Boys. Vic Malo. Laston Jose. Charlie Zika Future. Gaza. DJ Afro.
Ha. Exclusive to Zayda Hype Mag.
Sapo Sounds. SEO Creations. Photo Box I See Ya. Temu no.